Fisherman, no quadra, le cuglia sotto, sithule akule zosiba wangela kusayophuma nta usiyimjala wethu munde munde lo ndeke sibamisenyo yey lapho wesabelo mfoka gumende masapha ngidedele futhi magqobo kokugcina ngidedele futhi ngimanyathela othi nabonanga ngimanyathela nge-last kick of a dying horse ngiyihlelele ngoma wajabula zonke iy'nkumi zabathandi babaphathi boshumi nazo zasho zingavunye zathi usidile usendiwe umfoka mgomezulu ube mbuthi umfoka gumende inkunzi evale emnyango we-business kati ngeshobo ezinye ivale ngezinto umiste 100% uking 4421 hashtag siyathinta siyabuthisa sikababa bamba yena umgodoyi umfoka gumede banophatha umuzi umfoka gumede umgqoko asike sibhuce ngamadolo sonke ke manje sikhuleke sibuke phezulu sibiya sotobe 2+2 kwenza 4 makhuluma kwasilephoyisa maxosha efele kwela kube mbodla ulungile dokotela sakala kamnandi lezi nsimi cofacofa ubani emngani wami isegolo elibhora amadoda ekhulazi lipho ukhulubele esiginqini ubani kati ileyo ndoda uke imgcilaza ngonjiniyela wami omncane uprojusa wami omncane kodwa umkhulu ngemsebenzi yakhe emihle umnikazi wepeni uthi nayi simfuka gumela akumabhekingi uphindezela ngayo futhi leyo ndoda Fala base kaya sa manje sagilaza ngabo takalaza sange stage mngana mukuya yebo ubuya nje tu uyoliswa gama ubobaye ngathi unodoli mutha odethelela intombe kaThembu Smoothie uthembele noma ngamzelele uskepe zamandulo usapha bekabesi sibonisene sketchi mfana base kaya kuleti manje senze no location ithu umcebisi ufuka gumede top fan Umfuka sotobe uxolana Uvele umfuka mthimfula inkunzi edrayisile kajampeni Uvezi nosilindele entabayenga Mabasi nani baphathika senithanda no Ungabiziwe uzobiza ngokuzawona niyazi ke nibaningi kakhulu Bodlalozi mfuka duza kunjalo
Kunjalo mfuka dlovu phaze bathi budi sengiqedile Awa mfuka dlovu Awu ipuze bayidwa yidwa
Ayiwe kapela nevi sonpani, tula mfanya kulmente zangloni Ayiwe kapela nevi sonpani, tula mfanya kulmente zangloni Ayiwe kapela nevi sonpani, tula mfanya kulmente zangloni Mente zangloni vangamina, mente zangloni vangamina Hey, mfanya ngloni vangamina
Sparkle, coming in sparkle. Who's a lot of love?